achana naye, haliwezi pendo langu, nimesha achana naye. Bora niwe peke yangu, yamenishinda mamboe. Bora niwe peke yangu, mimi yamenishinda mamboe. Kiasi ni mkatae, kiasi ni mkatae. Mtojifanya tumbili nikachekwa baadaye. Mtojifanya tumbili mimi nikachekwa baadaye. Usamee afadhali na ale huyo ajaye. Usamee afadhali na ale huyo ajaye. Aionje sumu kali naye imuwe hatimaye. Aionje sumu kali naye imuwe hatimaye.